Yenari Olivier Isatiwa Sumba ubifuriza gukomeza kugubwa neza.
Ndabasuhuje bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington DC. Uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Ibyayishamikiyeho, inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo. Mubyo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize ni uko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho. Nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera, kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage urukwego w'abarimo rwose, amateka azababaza byinshi. Namwe mbaye ikibazo, byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu? Aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike. Mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje. Dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Veriste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza, akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka. Veriste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira mwebwe mwese mudasiba ikiganiro na kimwe kuva Ijwi ry'Amerika ryatangira gucukumbura amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma ya kudeta muri 73. Tubibutse ko yari kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize twari twatumiyemo François Burasa, umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu batatu bakoraga nkete ku banyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta bashakirwa ibyaha. Mwatwandikiye muri benshi mufite ibibazo mushaka kumubaza, hari benshi batemeranije n'ibyo Burasa yadutangarije, bamwe muri mwe mwadusabye ijambo hano ku Ijwi ry'Amerika dusangira ijambo. Tubahe ikaze iyo mudusanze muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Twongeye kubatumirira François Burasa. Niba utabumva Ijwi ry'Amerika ko kudeta yarayibaye mu Rwanda ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu, François Burasa wari ufite ipeti rya lieutenant ari komiseri wungirije sous-commissaire yashyizwe mu itsinda ryegeranije ibimenyetso bihamya icyaha abari bafashwe mu ijoro rya kudeta, na nyuma yaho benshi bari muri leta yari imaze guhirikwa. Abandi bari kumwe muri iryo tsinda ni ba Kapiteni David Mutabazi na Garikani Nyamwasa. Mu cyumweru gishize François Burasa yari umutumire wacu, n'ubu yagarutse arasubiza ibibazo byanyu. Mwakira muri iki kiganiro muri Sanga ku nkurikizi za kudeta muri 73. Nabanje kumubaza uko yakiriye ikiganiro twagiranye mu cyumweru gishize.
Naracyumvirije insanga waragitanze uko twabivuganye. Ubwo rero ku giti cyanjye byarashimishije. Hari n'abantu batandukanye bagiye banterefona cyane cyane hano muri Norvege. Kubera ko bose icyo bahuriragaho ari abagore n'abagabo, nuko ibya Polinaire yavuze byabateye ubwoba kubera ko yabivuze mu magambo adasanzwe y'abantu b'abanyarwanda. Bavuga ko umugabo yagiye gushahura abandi bagahundisha bakabijugunya gutyo na gutyo. Iyo mvugo yahahamuye abantu bakavuga bati ese turacyarimo abantu bashobora gukoresha imvugo nk'iyingiyi kandi bavuga ko uwo muntu atabihagazeho arazi iki uyu muntu batarakiki iyi ni inzigo ikomeye nyuma rero abantu batandukanye baza kumbwira ko bamaze kumva ikiganiro nagiranye na Venusti hari benshi ngo kije bumva babohotse cyane cyane nk'abantu twari dusanzwe tuziranye dufatanya duterana inkunga mu bibazo byo mu buhungiro.
Ndumva ari ikintu cyiza yuko wagize abantu muganira bakakubwira uko bumvise ikiganiro. Hari n'abo mutashoboye kuganira bo bashatse kunyura ku ijwi ry'Amerika bakatubwira bati twumvise ikiganiro burasa mwagiranye, ariko turashaka yuko mbere yuko mukomeza mwazamutubariza ibibazo twibaza. Nicyo nshaka ko dukora muri iyi minota mikeya ufite kugira ngo ngende mwumbabarize ibyo bibazo bibaza nawe ugende ubasubiza niba ntacyo bigutwaye.
Oya, ntacyo bintwaye rwose kuganira.
Urakoze cyane Bwana Burasa kuba wongeye kuba uri hano ku ijwi ry'Amerika. Ikibazo cya mbere ndi buguhe ni cy'umuntu wabaye umusirikare afite ipeti rya koloneli mwarabanye mu gisirikare. Yarambwiye ati nta kuntu umuntu w'umusirikare nka Burasa yavuga ko atazi ku gikongoro, kubera ko buri musirikare wese yagombaga kubazi prefetura zose n'ibigo bya gisirikare aho biri. Bishoboka gute? Ni kwa baza ati umumbarize ukuntu yavuga ko atazi ikigo cya gisirikare cyo ku gikongoro aho kiri.
Kuri icyo kibazo ndakigusubiza neza, kubera ko ninjiye mu gipolisi muri 1967. Muri 1969 nza kuba komiseri muri gasashuma ya polisi nasionali ya Kigali. Ndagusobanurira kuko nabaye muri gasashuma ya polisi nasionali hafi imyaka itatu, nimurirwa muri biro centrale de criminologie. Muri 1973 baza gukuraho polisi, ariko ya biro yakomeje gukora kubera ko ibyaha bitari byavuyeho. Bakuyeho polisi, ariko ibyaha birakomeza.
Burasa wari umuntu uri su komiseri yagendaga u Rwanda rwose. Hari n'igihe yigeze kuboneka amabandi mu Rwanda, ijwi rya Amerika ryabonye amakuru kuri mu bantu bafataga ayo mabandi yayogozaga u Rwanda. Wari kujya mu yandi maprefetura ntugere ku gikongoro, nibyo abantu bibaza.
Mu by'ukuri organisation ya polisi n'igisirikari buri ofisi yagiraga ka militeri cyangwa prefecture arimo akorera makazi, niko mbizi ngembe. Niba baguhaye imitasiyo yo kujya i Butare, wakoraga muri prefecture ya Butare ukazayivamo ariko baguhaye indi mitasiyo.
Ntabwo bibuza yuko ujya mu kazi ahantu.
Ikibazo turiho, reka tubwizanye ukuri.
Nicyo nshaka, tubwizanye ukuri rwose, kubera ko abantu baguteze kubabwiza ukuri. Nubabwira ko utazi ku gikongoro, bari bukomeze kwibaza ariko babeshye.
Gikongoro ko ntazi ko kamere iri. Ntabwo nzi y'ibyumba aho iri. Ntabwo nzi y'ikibungo aho iri. Ibyo kandi pepesi.
Mu kiganiro cyacu cya 16 mwumvise uwitwa Eliam Myandagara wari ushinzwe ubwanditsi n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare ku gikongoro muri 73. Yavuze ko yahabonye François Burasa ari kumwe na Kapiteni David Mutabazi. Yavugaga ko bahageze baje kubaza Kapiteni Dominique Niyoyita wafashwe ataratangira akazi gashya ko gucunga umutekano wa Perezida Nyerigori Kayibanda. Amaze kumva Burasa avuga ko aho ikigo cya gisirikare cya gikongoro giherereye atahazi, yaraduhamagaye aduha ubutumwa bukurikira.
Aho ku gikongoro hari ka polisiye ariyo yaje kwiruka mu kamiriteri muri 1973. Bakana ku muntu wari ofisiye muri polisi ataraza aho ikindi kigo cya gipolisi cyari kiri, bikaba bikubitiyeho ko icyo kigo cya gipolisi cyahoze kiyoborwa nahageze kiyoborwa na mugenzi we Jezi Nkiko Jeni wahoze ari komiseri muri polisi mugenzi we, ari nawe wasimbuwe na Nzabarirwa Idefonse kandi yivugiye ko nzabajwa idefense biganye nta nubwo yahakana ko ataziranye cyangwa ateganye na nyizi nkiko doni bakoranye mu gipolisi bombi ari ba ofisiye bibe kuvuga ko atarazi ku gikongoro bikaba bintangaza.
Eliam Myandagara wari mu kigo cya gisirikare ku gikongoro mu mwaka w'1973 turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo by'inshuti z'ijwi ry'Amerika. Tugiye gutumikira abatwandikiye kamere ku butumwa bwa Asteri niyo yita umupfakazi wa Dominique niyo yita aravuga ati aravuga ko atazi David Mutabazi kandi ari wiwabo ati muri biriya bihe familia yabaga ifite umusirikare mukuru cyangwa umwana mu mashuri makuru yaramenyekanaga abantu bumvaga ari nk'ishema akavuga ati nubwo bwose baba badakomoka muri komini imwe ariko bakomoka mu makomine ahana imbibi nta kuntu bombi baba bataziranye.
Kuri icyo kibazo ntabwo nari nziranye na Mutabazi kuba niyo twari kuba duturanye muri komini imwe ndetse ko tutari duturanye muri komini imwe kuko ngo bari bufite amakomine menshi ntabwo twarabo muri generasiyo niwe umuntu atuye Inyamyumba undi agatura kuri Mutura batarabaye muri generasiyo imwe mu mashuri cyangwa se ngo bagire ahandi bahuriye ntabwo bamenyana. Ibyo rero uwavuga ko watanga ayo mateori yo kumenyana yaba ari ukwibeshya.
Urashaka kuvugana n'ubu ngubu yuko David Mutabazi mwakuranye mwari muri komisiyo d'enquête imwe David Mutabazi wari mu kigo gishinzwe kubaka ibigo bya gisirikare ari Kanombe mugahurira muri komisiyo d'enquête ko mutari muziranye?
Ibyo nakubwiye nuko bimeze ntabwo twari tuziranye donc twari tuziranye mbere nakubwira nti uyu muntu twari tuziranye soit muri école ibunaka cyangwa si mu kazi ibunaka. Ibyo navuze ko uko twari batatu muri komisiyo d'enquête ntabwo twari tuziranye twahuriye muri ako kazi.
Dufatire kuri icyo kibazo cya Madame niyo yita muribuka ko François Burasa yavugiye mu ruhame ko atigeze agera mu kigo cya gisirikare ku gikongoro ko atigeze agera mu biro bya komanda iri defense nzabarirwa ko atigeze ahati ibibazo Capitaine Dominique niyo yita ko atashoboraga gukorera iyicarubozo umuntu ataza atabonye birumvikana ni ukuri kwe. Ijwi rya Amerika yakomeje gushakisha abantu baba barahabonye François Burasa dushingiye ku buhamya twagiye tubona ugendanije byaba byarabaye ahagana mu kwezi kwa gatanu 1974 umusirikare wabaga mu kigo cya gikongoro ahamya ko François Burasa yaba yarahaje yitwa Germain Karangwa mu mwaka w'1973 yari mu kigo cy'abapolisi cya Muhima aho yabanye na François Burasa baraziranye atuye mu mujyi wa Muhanga ni Gitarama ya kera yari solda no kuvuga umusirikare udafite ipeti mu mwaka w'1973 ahamya ko kapiteni iyo yita ndetse n'abandi banyapolitiki bari bafungiye ku gikongoro atangira atubwira uko kapiteni iyo yita yahageze. Ni bande wabonye muri gereza ya gikongoro? Hanyuma se ni ryari wigeze ubona Burasa aza kubaza niyo yita ku gikongoro?
Abasirikare n'ufite
ryari bwa nyuma wabonye kapiteni niyo yita
baje kumasabiriza cyose bibari baraza bigereza ufite mu rero bratana ni ufunguye ufunguye bratana bana cyo dawure cyo gukira none mu kuhenda na n'ufunguye ugasimba mu byo barasha to kwakorera ikintu cyose yenta mu joro bakujyana mu bibyo bagashaka uyi mukamo kugira kwizi nende ya kondamu na nubi zileza utamara mwema zayo chajani funguzo ageze kubiro amari gari kizatu kubiro chato maka barari mpani
urakoze chani nda gushimi ye jenme karangwa kubra kakanya wahaye izgiri di Amerika
Washington izgiri di Amerika
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika umwana wa Kapiteni Gallican Nyamwasa yahamagaye ijwi rya Amerika dusaba kuzamubariza ikibazo wowe Burasa François w'umwana w'umukobwa aragira ati mbese ko wakuranaga na data akagenda akabura wavuga gute ko utigeze na rimwe umenya aho yagiye kandi mwarakuranaga waranavuze ko ari wowe wategekaga ako kanama
ni Gallican niwe wategekaga ako kanama Gallican dukorana yakomeje kuba jeje wa etamajor jeje wa etamajor ni umuntu ukomeye mu biro bya etamajor ushinzwe ransenyemamitike twagiraga gutya nkazira la fin de la semaine icyumweru kirangira akatubwira ko agiye ku kazi Kigali haba mu cyumweru hagati cyangwa se icyumweru kirangira akaduha ibyo dusigara dukora akagenda yamara nk'iminsi ibiri akagaruka n'ibyo twari tumenyereye nyuma rero yaje kugenda arenza ya minsi ibiri undi wari umukurikiye ajya muri kamiriteri kubaza aho Nyamwasa aherereye
washaka kuvuga mutabazi
ariko nico maze kubivugana kubera ko akazi ka batatu buryo ikuyemo umuntu umwe ababiri baravunika kandi noneho yaragiye ari shefu wacu icyo bamushubije abo yavuganye nabo baramubwiye ngo nitube dukora akazi kugeza naza tuzakomeza
abo yavuganye nabo ni bande
we yagiye agiye guterefona muri ministeri kuko twebwe twaratashe muri ministeri
y'ingabo z'igihugu
sinibuka rero niba yaraterefonye muri ministeri cyangwa muri leta major ibyo ari byo byose reponse yanzaniye niyo ngiyo uretse ko bogeretse yeho ko Fukireri azaza kutureba tukavuga nicyo kibazo. Yaje nyuma yaho atubwira ko nta mundi muntu afite ari media wo kunganira kandi kwa kazi aho kageze kandi hafi kurangira ko rero twakomeza kw'ibyo tuzakenera bindi tuzaba turi kumwe.
None se Procureri kava Uganda yigeze ababwira aho Nyamwasari?
Oya, we aza kutureba yaje kutureba atako chef wacu ntabwo yarazanywe na Nyamwasa
ariko hari ikintu ntumva mwebwe muri ako kanama kari gashinzwe kubaza abanyapolitiki muravuga yuko Nyamwasa wari ugakuriye yavuyemo aragenda i Kigali arabura yarashinzwe ransenyema militaire muri leta major aragenda arabura ntiyagaruka hano ku ijwi rya Amerika twabajije uwari wungirije chef d'état major ariwe colonel Laurent Serubuga tumubazaho Nyamwasa yagiye uko yabuze atubwira ko nawe yagiye mu kazi akamubura akamara ibyumweru atamubona akaza kubaza akabaza perezida wa Repubulika ngo maze iminsi ntabona G2 ibyo bintu ni biki ko chef d'état major adjoint ukorana n'umuntu ushinzwe ranseignement ushinzwe iperereza mu biro bye amari by'umweru bibiri atamubona akajya kubaza perezida wa Repubulika ngo namubwire aho uwakoresha yagiye. Na urambwira ko utazi aho yagiye kandi ari wabakoreshaga. Uwo muntu yaburiye hehe? Yaburiye hagati yanyu uko muri batatu, ni umutubwira aho ari.
Kuri icyo kibazo nta gisubizo mfite. Kuko mu byerekeye uko abasirikare bakoraga ari organize, nta gisubizo nanabonye. Nta kikubonera gute se ko njyewe nari mu kazi bashinze aho ngaho dukora kete. Umuntu agenda ajya muri misiyo ze z'akazi zisanzwe ari na shefu, agenda akagaruka. Ntabwo yagiye rimwe cyangwa se ngo agende kabiri.
Okay.
Ubwo rero kuvuga ko ngo yabuze, ntabwo kuri njye yigeze abura kubera ko yari yagiye mu kazi ke.
Ntabwo yigeze umenya ko yafunzwe?
No. Nakubwiye ko ibintu nabimenye muri 85. Informasiyo zose zerekeranye n'abo bantu twabajije, Nyamata wendi twamubajije kuko sinigeze namenya ko afunzwe. Iwe ni Mutabazi yigeze amenya icyo kintu dukorana na Mutabazi? Ntabwo yigeze. Twigeze tukivugana, twigeze tukigarukaho kubera ko twakomeje akazi jusqu'à la fin uko batubwiye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nubwo bwose amakuru menshi atangwa n'abantu banyuranye ahamya ko ku Gisenyi ariho haba harakorewe ibazwa rikomeye muri anketi yo gushaka ibimenyetso bihamya icyaha abari bafashwe nyuma ya kudeta, François Burasa ahamya ko ntawahutajwe. Muribuka ubutumwa bw'umuforomokazi waba warondoye abahafungiye batagira kivurira? Muribuka Sergent Major Ngirumpatse wirukanywe mu gisirikare azira ko yaba yarababonye bashonje akabagaburira? Kugira ngo impaka zishire, twasubiye muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika, niho uwitwa Anthony Muganga atuye. Yarokotse iyicarubozo ryakorewe abandi, yafungiwe ku Gisenyi. Ahamya ko yabonye François Burasa akavuga n'icyazi ku byaba byarakorewe imfungwa.
Burasa ku Gisenyi narahamubonye, yagendaga mu modoka y'ivatiri ari kumwe na kapiteni Mutabazi n'umusirikari ufite imbunda wabaga yicaye inyuma. Noneho bakaza gukoresha interrogatoire aho ku Gisenyi, ariko interrogatoire nyinshi zakorwaga ninjoro mu masaa 3 saa 4 nibwo interrogatoire nyinshi zakozwe ninjoro. Abo babazaga bari abantu baturutiraga, barabafataga bakabazirika ama inuza insinga z'amashanyarazi, bamara kushika bazirika insinga z'amashanyarazi bakanyuza bakabanyuza nyine ku mashanyarazi ku buryo bararaga bagonga twumva rwose. Twabaga turi mu dukasho twegereye aho ngaho, ntange nari ku kasho nari ndimo kari kegereye aho ngaho bakoreshaga interrogatoire. Nagira numva nyine abantu bagongera cyane bagongera cyane. Tuvuye ku Gisenyi batujyanye mu Ruhengeri, twashoboye kuvugana turi mu makashe yo mu Ruhengeri. Uwo wese yatubwira ko nyine amaboko yose yabaga afite inkovu y'ayo mashanyarazi babaga babanyujijeho, kandi abantu baragongeraga cyane. Ariko numvaga Burasa nkaho atabizi kandi aribo babikoreshaga.
Noneho reka nkwibarize ko nawe wari imfungwa, Burasa yigeze akubaza? Burasa yigeze agushyira ku ngoyi?
Ntabwo navuga ngo ngiye ntiyanshyize ku ngoyi kuko nta bibazo byinshi igihe banambajije ku buryo rero igihe ntabwo natinzemo kandi igihe banjyanye ari ku manywa. Ariko tugeze mu Ruhengeri, abo twari kumwe mu Ruhengeri tuvanye Gisenyi, bose nyine bari bafite inkovu ku maboko z'iyo migozi babazirikaga banyuze ku mashanyarazi, nyine si bose bari bafite inkovu.
Ntawe niki bakuregaga, niki bakubajije?
Ikintu batubazaga babazaga ni uwo yarabonye ya dokuma nigeze kukubwira ubushize yitwa SOS Alerte de Mont General, bakakubaza ko wayibonye, bakakubaza yuko ibirimo waba ubizi. Icyo ngicyo batubazaga cyane.
Burasa, uretse aho ngaho ku Gisenyi, wigeze umubona mu Ruhengeri? Yigeze aza muri gereza?
Muri gereza ntabwo yigeze ahaza.
Anthony Muganga uri muri leta ya Colorado mbibutse ko yafungiwe ku Gisenyi nyuma ya kudeta muri 73 kandi tukaba twahinduye ijwi rye kubera impamvu z'umutekano. Nabajije François Burasa niba ibyo Anthony Muganga avuga by'abantu bararaga baboroga niba nawe ayo majwi yarayumvise.
Abo bantu ntabwo nabumva kuko natubanuye ko impamvu twagiye gukorera ku Gisenyi ntidukorera mu Ruhengeri ari ikibazo cy'umutekano waho twagombaga gukorera kubera amazu. Aho twakoreye rero kuri komisariya de polisi ya kera ku Gisenyi hari imbere ya Hotel Beau Séjour, ni ku muhanda munini wagendaga aho ngaho mfanga muri urarirwa ugana kuri Goma.
Ndaharuzi
n'ahantu hagendwaga cyane, ari amamodoka, ari abantu, ari abajya kuri plage, ari abigendera mu mahoteli ku muhanda nyabagendwa. Komisariya de polisi uko yari iteye n'iy'ababirigi basize nta nguni zindi zabagamo, wenda ngo babe barateganyije ahantu kwishyira urubozo. Akazi twagakoraga ku manywa mu masaha abanyururu basohoka muri prison bakaza tukababaza bagasubirayo mu masaha yabo ubwe kumugoroba tugakora sekretariya.
Ninjoro mwakoraga sekretariya
kumugoroba? Ntabwo twakoraga nijoro.
None se iryo joro abantu baborogaga bavuzaga induru nijoro babaga bakubitwa nande?
None uragira ngo mbareme mbakure hehe bitarabayeho?
Noneho reka nanjye nkubaze ibyo wabonye. Wowe mu gitondo wajyaga kubabaza wasangaga nta bikomere bafite, wasangaga bameze neza, ukababaza ubona ari abantu bagusubiza nta mususu?
Nababwiye tekinike twakoresheje iyo guha umuntu ibibazo tukamuha ibikoresho impapuro n'amakaramu akabisubiza, yarangiza kubisubiza tukazabishyira ku mashini tukongera tukabisubiramo turi kumwe, tukazasinya procès verbal définitif turi kumwe na nyir'ubwite. Abo bantu uko bavuye bazaga bakatugeraho niko basubiragayo,
babaga ari abantu bameze neza.
Kandi narakubwiye ko tugera mu Ruhengeri uko twabasanze bameze twaragombye gusubira i Kigali kugira ngo tuvuge uko abantu bameze, tutashobora gukoreye kubaza abantu barwaye. Nta muntu wabitubwiye, ni komite ya ntuzuye gukora nkete ku mutima w'inama wayo, nuko byagenze tugenda gutanga raporo. Abantu babazanira imiti, bameliora, babazanira ibiribwa, babazanira ibiryamirwa, babaha na muganga. Ibyo bintu tubikora urumva hari undi muntu waje kubidutegeka?
Ibyo ndabigushimiye, ariko reka mpite nguha ikibazo cyabajijwe n'abariya bana bapfushije abantu bacyohereje mu bibazo bohereje hamwe. Baravuga bati abantu 18 mwasanze mu Ruhengeri ari intere, baziraga gusa imbeho n'ihungabana cyangwa se bari barakorewe ibikorwa by'iyicarubozo?
Nta bikorwa by'iyicarubozo bari bakorewe twebwe uko twabasanze.
None ko bari intere, umuntu w'intere ni uko batarjyaga?
Narabisobanuye bihagije. Mbabwira ko mu Ruhengeri harakonje, nicyo cya mbere. Ikindi, muri prison harimo amasima, imbeho no kwisima. Abantu baba bazi uko mu nzu itarimo shofaje ukuntu haba hakonje.
Ariko se gufunga abantu ukaba ntubaha icyo kuryamaho bakaryama ku isima, ibyo ntabwo ari icarubozo?
Nakubwiye ko ibiryamirwa bitari bihagije, niko kandi za prison mu Rwanda z'icyo gihe byari bimeze. Tujya gutabariza abantu kandi leta y'icyo gihe irabatabara, kuko n'uwo batabaye yari ministre w'ubucamanza wa mbere Bonaventure. Twebwe rero tumaze kubatabariza twagarutse Kigali turahahama kugeza igihe batubwiye bati noneho ni mugende murebe ko mushobora gukorana nabo. Tugeze dusanga abantu barakize ibyo kurya byarabonetse ngo icyo gihe tubajije batubwira ko batoye bije babaha n'umuganga Dr. Cyprien wari mu Ruhengeri. Noneho rero urumva ko abantu baboherezaga ku Gisenyi tukabenteroja muri prize yo ku Gisenyi twamara kubenteroja twebwe ntabwo twongeraga kubonana na hazaga abandi bashaje tukabakorera interogatwari muri ya sisitemu nakubwiye byarangira bakagenda hakaza abandi kugeza tubarangije. Yewe nabonye ba bantu twatabarije bari en bonne forme.
Mukanyi uvuze yuko mwabantu mwababarije mu Ruhengeri abandi mukababariza ku Gisenyi muba mwabarije mu Ruhengeri wavuzemo uriya wahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga Augustine mu Imyaneza mwabarije muri Muhabura president Nyirigori Kayibanda Aminadabu Kanani wari president w'urukiko rw'ubujurire mu Ruhengeri na Auguste Munyaneza wari ministre w'ububanyi n'amahanga nubwo bwose ayo makuru avuga kubabajwe muri hoteli Muhabura yemezwa n'abantu benshi hari umwe uvuga ko yabonye burasa ku Gisenyi abaza ministre Munyaneza byaba byarabereye muri hoteli Palm Beach nyirayo Andre Singaye ubu aba mu Faransa arabihamya n'ukuri kwe.
Njewe naraje n'imodoka nje muri hoteli yanjye hari masasita yuzuye ngeze muri hoteli mbona umugore ndazi w'inzobe yicaye muri bari mbaza abakozi uriya mugore ndwande ngo umugabo we ngo yajyanye ngo bari mu ishambure hejuru muri etaje ngo bari mu ishambure ni mbese ni banze ngo ni umuntu witwa Burasa n'uwitwa Mutabazi n'uwitwa Munyaruki ngo bari ngo sinze bya gukora n'umugabo uriya mugore
bari muri ishambure kangahe muri iyo hoteli yawe.
Bambwiye ko bari muri ishambure seti bo none hundi ndagenda njya muri resitora njya gukora ibyo nagomba gukora ngiye kubona na Burasa nabo ngabo nabo bagenzi be barasohotse bafata imodoka bagiye umuhandi wo kurekerera jina ubwo hari saa sita bagiye ubwo uwo mugabo umugabo mugufiya mba ndamubonye mbonye asohoka bari kumubwira ngo baragiye ngo bagiye kuba ngo bari gutembera gatoya ngo nabo baragiye ngo baragaruka ku masaa munani. Noneho mbona uwo mugabo ministre nari muzi n'uwo mugore we mbona bari barasohotse bagiye gutembera kuri plage ngoma muri hoteli mbona bari kuzunguruka kuri plage ari harya ku Busenyi birangije ndagenda sinongeye kubabona nakanaraga Busenyi barambwira ngo babajyane setu ndabona ngiye kubabona.
Uwo mugoroba ntibaraye muri hoteli yawe?
No ngibize sabaharara barambaje gusa ndamuduharaye.
Bamuzanye ku Gisenyi baje kumubaza ndavuga bamuzanye muri hoteli Palm Beach baje kumubaza cyangwa niho bamufatiye niho yari yaraye?
No baramuzanye ndabaje ntabwo yaharaye uko nari mbari ndabona ko ni maze gusuzuma iteka byose ndaza muri hoteli ndabwiye zaharaye barahamuzanye.
Hari undi munyapolitiki waba warahabarijwe uretse nyakwigendera Augustine Munyaneza?
Ndabona undi muntu nongeye no kuhabona kuva icyo gihe ari bari abahungu bamubajije ari nawe ndagononge kubabona kera kabaye nibwo nabonye uriya mugore agarutse n'abantu b'iwabo afata chambre 4 hanyuma bene babaza kumukora ngo no nyumva bari kuva ngo ndurane muri hoteli papa yabarijwemo bari kumwe n'abana bagenda bajya kurara muri mbere bari kumwe n'abantu b'inshuti hano n'abazungu bari kumwe nawe.
François Burasa uyu munsi wamukwereka wamumenya isura ye yakwibutse isura abonye icyo gihe abaza Munyaneza wamwibuka? Ni ukuvuga ko udashobora kumwibeshyaho waramubonye koko?
Uretse no kumumenya nubwo yavuga inyuma y'urugo namenya ko ari Burasa ukuvu.
Andre Singaye ndagushimye cyane kubw'ubuhamya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Nawe urakoze cyane mwana, mama urakoze cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Bwana François Burasa, na nubu uracyatsimbaraye urahamya kutigeze ugera ku Gisenyi ngo uhahure na ministre Augustine Munyaneza ari kumwe n'umugore we ngo muhati ibibazo mu rwego rwa Nketi wakoraga.
Sewe nakubwiye ko inasi ministre z'affaires étrangères yabajijwe na procureur Kabarubani. Icyo ngicyo nzi kubera ko hari urugero bari baragabanyijemo uretse babandi bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriweho gatanu Nyakanga bagiye bashyiramo amayeshero y'uko abantu bari bameze imbere mu gihugu abago uretse abo ngabo nta bandi twongeye kubaza bo mu rwego rwo hejuru ni procureur wabibarizaga. Mu Ruhengeri rero hari uwo lansiye ministre des affaires étrangères undi procureur yahabarije witwaga Kanani amuhuza naho rukomeye
urabivuze we
yavugaga ko kandi wari umukuriye mu byerekeye mu kuyobora imanza za kurudatere mu Rwanda kubera kurumva byari mu rwego rwa procureri urabo bateritsionalite rwari mu rwego rwe ibyo nzi ni ibyo
abandi bari muri urwo rwego rwo hejuru twanabisezeranije abumva ijwi rya Amerika ko tuzababwira uko abajije Kayibanda nawe yari mu rwego rwo hejuru mujya kumubariza irwerere muri komine Keru ongera utwibutse muri make ukuntu mwageze kwa Kayibanda uko mwamusanze muri makeya kugira ngo nkubaze ikibazo babajije hano mujyanye na Kavaruganda.
Ndagira ngo nsobanurire abatwumva ko njyewe ntabajije Kayibanda. Kayibanda yari perezida wa Repubulika yabajijwe na procureur naho rero yanjye si toujours le secrétariat twoye kujya tuvanga ibintu kuko iyo bavuze ngo nabajije Kayibanda nta kibazo nigeze mbaza Kayibanda ntacyo nari mfitanye nabo. Ubwo rero tumusanga ngo akurwerere twasanze hari abasirikare bamurinda nawe ahari afite inzu ye kuko aho ngaho hari hasanzwe iza ya Rwerere hari abantu benshi b'abanyapolitiki bahakuze notama nka l'ancien ministre de l'agriculture Nkezabera ubanza ngo yarahakoze kera noneho natwe twababonye aho ducumbika nabo basirikari nabonaga nabo bafite amahema n'ibindi byose n'ibikoresho n'amamodoka yari ahari. Aho rero twahamaze iminsi itatu procureur amubaza birangiye turagenda
iminsi itatu amubaza ese ubundi mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika uvugana na Bikorimana hari aho yavuze ko Perezida Kayibanda mwamukubitaga ndetse biranantangaza ndakubaza nti wari ubahutse ukubita Perezida wa Repubulika icyo kibazo wagitekerejeho na n'ubu ntabwo yigeze kwitwa Perezida Kayibanda.
Bwana Venusi mbere yuko ngusubiza icyo kibazo naguhaye urugendo ndagira ngo narwo abanyarwanda barumve n'undi muntu w'umunyamakuru aracyari wari hano muri Finland wigeze kunyandikaho ngo nakwise Kayibanda urushyi kandi uwo muntu titwigeze tubonana titwigeze tuvugana ngo yashakaga kunjya mu ishyaka ibyo bambwiye ni PSD ngo ndijyane ku Gisenyi kugira ngo menye icyo kintu nagiye gucaho umugore wanjye yakoreraga arafite kiyosike mu mujyi nkahurira n'umutegarugori wundi wari uje kumureba wa Fosse Twagiramungu afite icyo kinyamakuru niba ari isibo ubanza ari isibo ati koko wakubise papurushi ntabwo ndetse madamu koko iki kintu nibyo wacyandikisha niba atari mwebwe membre de la famille niba Kayibanda wenda akaba yarigeze kubibaganirira aravuga ati yada none z'icyo gihe umutegarugori wanjye niwe wasobanuye akubiswe n'inkuba nawe avuga ati se wa muntu koko yaravuze ngo agiye kutwandikaho ibintu bibi ngo uzaza kumureba agendera andika ibibintu n'ubu ngubu umubajije yakubwira ko yabyanditse mu isibo kandi andenganije kandi nta n'ikintu nari navuganye nawe.
Ariko jyewe ikibazo nkubaza kiratomoye wa mugani wawe, ikibazo nkubaza ntabwo kinyura ku ruhande, wigeze umenya mu gihe Kayibanda mwamubazaga cyangwa se na nyuma mwarirangije, wigeze umenya niba yarakubiswe? Wigeze ababwira ati n'ubu mumbaza hari abahungu bari hano bankubita? Perezida Kayibanda yigeze ababwira icyo kintu cy'uko akubitwa?
Rwanda Venusi ntawari gukubita Perezida Kayibanda. Yaba abasirikari bari bahari, yaba prokireri Kavura Rwanda, yaba natwe twaduherekeje prokireri, ntawari gukubita Kayibanda. Ni ibintu abantu batekereza hari kubera ntabwo mbizi. Kayibanda nubwo yari yavuye ku butegetsi yari akiri Kayibanda.
Umwe mu basirikare barindaga Kayibanda yirwerere Vietnam Augustin Gatarayiha yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari majoro, yavuzwe hano ku Ijwi rya Amerika atangwaho umugabo wabonye Perezida Kayibanda kubitwa n'abari bashinzwe kumurinda. Twaramushatse atubwira ko yari yaradutumyeho yizera kuzavugana n'Ijwi rya Amerika.
Nkaba nagira ngo mbere y'uko tugira icyo tuvugana nagira ngo nshime cyane umuntu witwa Kapiteni Bikorimana. Kugira ngo se ntakubeshye, kuva numvise naratangiye kumva biriya biganiro byanyu kandi byiza cyane, kandi nshaka kugeza abantu ku bintu bikomeye, nifuje kugira ngo ngire icyo navugana namwe, ariko nabona nta buryo nabona bwo kuba nabageraho, nabahamagara gute, nabigenza gute, ariko numvise Bikorimana abivuze nshakisha uburyo bwose bwatuma nshobora kugera kuri rwego kugira ngo tuvugane.
Biradushimishije cyane kuba rwose mwarifuje kuvugana n'Ijwi rya Amerika. Nzi ko hari n'abantu benshi bandi bameze nk'amwe bifuza kuduhamagara, baduhamagara kugira ngo badufashe kubaka amateka. Nimusubirane ijambo. Ndabashimiye cyane Majoro Gatarayiha.
Ndishimye no kugira ngo tuvugane, kandi reka noneho nkubwire icyo mwari mumbajije nibabwire ku mugaragaro. Ngeze Rwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze Rwerere nasanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda ubuse arambwira bati usaza twarambwira ati uyu muza uzamurinde, uzamurinde kwibwa gutwara kumutwara, murinde kuturuka, murinde kutambye tubwira ikibazo afite. Nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri ntamubona, ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga, ariko umudamu we naramubonaga. None igihe kigeze nyo nyuma y'ibyumweru nka bibiri, sinzi ukuntu rwose nakomeje nesita mbwira umudamu, ariko rwose wamubwiye agasohoka, agasohoka tukabonana tukaganira. Ni njyewe nakubeshye, kandi rwose ndakubwiza ukuri, wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba, ariko yambaze nk'iminota nibura bibiri turi kumwe hanze. Ikintu cyakurikiyeho rero, narinjiye mu nzu nagaragara muri salo n'umudamu we turi kumwe, Kayibanda turamubona, arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita? Nakubeshye Venusi, numvise n'ikintu kitarabaho, numva ndumiwe, numva mbuze yongera, kuko byonyine jye nabonaga kubana na Perezida wa Repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane, kuko nari njyewe uri kumwe nawe, umuntu nubahaga, umuntu wari Perezida wari umaze kundahiza, nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga, numva nkagira ngo ni ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na Perezida wa Repubulika kandi ry'umushizo, numva ari ibintu bikomeye. Ariko ambwiye iryo jambo nayewe nabuze iyonjya buri cyo uvuga buri cyo nkora.
None abo bamugukubitanaga ni bande rero?
Njyewe icyo nkubwiye cyo, yarambwiye kuki wowe utamubita? Ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande, ubundi se kuki nagomba kugukubita, nagukubitira iki, nagukubita kubera iki? Nibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise? Numvise gusa ari ibintu bintangaje, birambabaza.
Major Augustin Gatarayiha turagushimye cyane mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo byanyu bwana François Burasa Major Gatarayiha arinda Perezida Kayibanda wigeze ubimenya
muri iyo minsi itatu twahamaze hari abasirikari kugira ngo niwe cyabari bo ntabwo nibuka personelma wari wahategekaga icyo gihe kuko ndumva baratsimburanwaga ntabwo nibuka uwariwe ariko hari abasirikari kamen hari bari barenze peloton ntabwo hari umwe ntabwo hari babiri
Major Gatarayiha urebye promosiyo ye na promosiyo yawe ntabwo umuzi nawe
Gatarayiha ndamuzi ariko ntabwo nakubwira ngo niwo muri promosiyo iyi n'iyi
icyo kintu ntabwo mwigeze mukimenya mu gihe mwakoraga nketi mumubaza
ntabyo numvise yigeze abwira procureur
na nyuma yaho mu buzima bwawe uri umupolisi ndetse n'igihe uri umusirikare ndetse n'igihe uviriye mu gisirikare uretse uwo munyamakuru wisi ubuvuga ntiwigeze wongera kumva abantu bavuga ko Perezida Kayibanda yakubiswe
kugeza ubu uretse bikora Imana kuri Voix de l'Amérique ni mwebwe mwabimbajije ni mwebwe nabyumvanye ungira abyumvanye ni uwo journaliste wo ku isibo abinyandika ntabwo namubonye ngo mubaze impamvu yabyo kandi impamvu yabyo nayikubwiye ngo yashakaga ko nza kumushaka bakanshira mu ishaka nibyo nzi gusa
hano hari umuhungu wa Bizindori watwandikiye agira ngo tuzamubarize ikibazo nagira ngo nkubaze Bizindori uramuzi imbere yuko afungwa uramuzi na nyuma yaho Bizindori mwari muziranye
ntabwo twari tuziranye ariko nari muzi gato iyi uva mu gihe kigufiya Bizindori dusa n'abaturanye kubera ko maze kurongora muri 72 turi muri polisi ntuye ku Kacyiru umugore wanjye atwite inda ya mbere aza kugira maleze ndi nsaba ko nimukira mu mujyi hafi yo kwa muganga aho hantu natuye muri iyo karitsiye famiye ye kwa Bizindori niho yari ituye
mwari muturanye
twari duturanye ndetse twigeze kujyayo twigeze kujyayo badutumiye hari ikigage ni nabwo bwa mbere ndumva namenyanye na Bizindori kuko aho ngaho twari dutumbye nakugeranyije hari aho Banki Nasiyonali nsa iri kuri ako gahanda ni kuri uwo mukapu iruhande rwanjye hari hatuye Colonel Rusatira icyo gihe ari Directeur de Cabinet muri Ministere de la Garde Nationale de la Police nanjye nkurikiyeho iruhande hakaba agahanda kajyaga kwa Bizindori nuko nguko muzi
urakoze cyane kuvuga yuko mwari muziranye kubera ko umuhungu we watwandikiye wandikijwe rya Amerika ariwe Albert Bizindori avuga ko kuva ari umwana yarakuzi ko yakiniye mu busitani bwawe ko nawe umuzi ko yakubonye ari wowe ari n'umudamu wawe musangira n'ababyeyi be nk'uko bivuga ndetse akavuga ko igihe cyose yumvise izina ryawe nyuma ya kudeta ryabaga rifite icyo rimubwira akavuga ko atashoboraga kukwibagirwa cyangwa se ngo yibagirwe ibyo yakumviseho akavuga ko wowe utari nka mutabazi kutari nka nzabarirwa kubera ko iyo bavuze agomba kubanza kumva abo bantu bari bo kureka atarabazi noneho rero aravuga ko nyuma ya kudeta ati si rimwe si kabiri izina ryawe Burasa ati nagiye ndyumva kenshi mu biganiro ati igihe cyose kandi ryabaga bifitanye isano n'amarira n'imiborogo ibyo ni umuhungu wa Bizindori ubyandika uramuzi kudavuga musubizi
ariko na Bwana Venus nashaka kumenya ayo makuru y'icaruhozo yabyumviraga
aravuga ko muri 73 ibiro byo ku Gisenyi byategekwaga n'umugabo wa Nyirasenge nawe wabikoragamo nk'umuforomokazi ati umunsi ku wundi ari inshuti n'abashinyaguzi ibyo ngibyo nibizindoro byandika bamugezagaho uko musaza we ameze nawe yabona kanya ayo makuru akageza kuri muramukazi we ati hari nanone abasirikare babiri bo mu muryango wanje mugari umwe aracyariho bari mu kazi ku Gisenyi icyo gihe muri 74-75 uwo nibizindoro ubivuga aravuga ati ajida mutimura urambwira niba muzi ukomoka mu cyahoze ari komine Buringa yarafunguwe ati yihutiye gusura mukecuru ubwo ni nyirakuru wabizindori hafunguwe nanone muri icyo gihe animari nikuze uyu niwe mukobwa wa kabiri bafunganywe na nyeshi kabarenzi uyu animari nikuze yaje gufungurwa n'ugatakiriho ubu nyakwigendera animari nikuze uwo muri Masango atabo bose baje bavuga burasa nibyo akorera imfungwa muri za interrogatoire abo ngabo ari animari nikuze uyu mukobwa ntiwigeze umubona ntiwigeze umubaza
umva nta mugore nibukamo ikindi rero prezidiyo nanguha nuko twari ikipimwe y'abantu bashinzwe kubaza kandi ni njyewe wari umutoya muri bo kuki ari njye bavuga abari bankuriye bakoraga iki
barakuvuga kubera ko bakubwiwe ni wowe ukwiye kuvuga w'icyo wakoze utitakanya abandi
oya ntabwo nitakana abandi ni wowe babwiye ko nari membre wa komite d'enquête nakoraga sekretaria none si sekretaria irakubita wakora sekretaria ukajya no mu byo gukubita ako kazi wagakombina gute
nari ngiye kurangiza ubutumwa bwa Bizindoro ikibazo abaza ni nk'ubutumwa kubera ko arakwibutsa ibyo nawe wari uzi kubera ko warubajije ukuntu yabimenye yakubwiye abasirikare barimo uri ajida mutimura wagombye kuba umuzi yakubwiye uriya mukobwa animari nikuze genda muzi nawe wagombye kuba umuzi kubera ko avuga ko wamubajije none arangiza avuga ati nta n'umwe wigeze atubwira icyo yababazaga batubwiraga inkonize inyundo insinga z'amashanyarazi zari zarabatonyoye amaboko n'amaguru ati ngibyo ibintu ndakuranye nibyo nakuzenzi uwo muhungu wabizindoro urakumva nawe uvuze ko muzi ndagira ngo umusubize ubivanye ku mutima ni bya bindi dushaka yuko abanyarwanda bazabwirana ukuri kintu ufite ukibabwire
njyewe icyo nasubiza uwo Bizindoro maze gusobanura ukuntu naturanye n'iwabo ntabwo twaturanye igihe kirekire ndumva ari muri 72 72 gitande 73 ubwo nyuma ya kudeta narahimutse mu by'ukuri ise naramubonye muri za interrogatoire abo bantu twabajije twari dushinzwe kubaza twabatabarije kuva mu Ruhengeri ntabwo twabaretse ngo babe uko bari bamesi temwe rero uhari wundi ni Dr. Cipriani wabitagaho icyo gihe
Washington ijwi rya Amerika
twari twijeje abumva ijwi rya Amerika ko tuzabagezaho ubutumwa wajyanye ubufashe ubuhawe na Perezida Kayibanda ukabushyira Perezida Habyarimana watwibutsa ubwo butumwa uko Kayibanda yabuguhaye nuko wabujyanye I Kigali
tugeze ku rwerere sangaho muri za tumaze kwitegura prokireri yagiye kubaza Perezida Kayibanda ariko mbere kuko bari baziranye babanza kuganira amubwira ikimuzanye Perezida Kayibanda amubaza ati Kavaruganda ninde wakoze kudeta ushobora kumubwira undi aramubwira ati ni General Major General Habyarimana uko bya twabibonye Perezida Kayibanda ntiyabyemeye baganiriye ibindi gatoya ariko cya kibaza kigarukaho ndetse hacamo ibindi biganiro nyuma kigarutse ubwa gatatu prokire aramubaza ati ariko mishero perezida kuki utekereza ko nkundiho nkubeshye icyo kibazo kije gatatu kivuga iki atekereza ka agahe gatoya ariko avuga mu gifaransa ati je m'attendais au pire
bishaka kuvuga icyo ubwo
njye mvuga ibyo ngibyo umuntu yabyumva ku buryo butandukanye ta komanderi njye ndi mukubwira nk'umuntu wabyumvise ndaho ngaho noneho president bwamubwiye tese ushobora kumpa uyu musore nkamwitumira kuri general Hajyanimana kava Uganda aratinda ariko aza kubimwemereza nibwo perezida Kayibanda yambwiye ngo ngende I Kigali mubwire generali Habyarimana amuhe ka registrere kamwe muzo bari baherutse kugurira la sûreté nationale ngo kamuzanire amwohereza ubutumwa perezida yambwiye ati genda ndagenda fata umushoferi wanjye n'imodokari turi I Kigali nakoze uko nshoboye kugira ngo communication igere kuri generali byamugezeho koko za serivisi ziyakuriye bawu iyo twa rojisitere bava kamwe kuko twari tukiri dushya kari gapfunyitse dusubire dwerere ndashyikiriza perezida Kayibanda amaze kukabona abwira porokisireri Kavaruganda ati mumpe umwanya turisohokera akora ibye arangije abifunga arongera araduhamagara arambwira ati wa musore rewe rero ntugahereze undi kandi unzanire icyemezo kwa kamugezeho naragiye ya komunikasiyo ndayikora bankaniye icyemezo ndagaruka yego ntabwo ari umunsi umwe ndagaruka nkereka ko ubutumwa bwe nabushohoje nibyo
ubwo butumwa perezida Kayibanda yoherereje perezida Habyarimana mwigeze mumenya icyari gikubiyemo
twebwe yadusabye kumuha umwanya turasohoka nuko natwe twebwe duteye inzu twari ducumbitsemo ntacyo gahajwe ubutumwa uko nabujyanye nuko nabutanze
ntabwo nta kindi wongeye kumva kuri ubwo butumwa
nari kucyumva urumva perezida Kayibanda yahereje jenerali majoro Habyarimana ubutumwa nari kumva hehe nusa
ikindi twijeje abumva ijwi ry'Amerika ni iriya baruwa wasanze kubera ko uri mu bantu bageze mu biro bya Kayibanda nagira ngo wongere wibutse abayumva ijwi rya Amerika ibyari bikubiye muri iyo baruwa ya Kanani
ndagira ngo nisobanure gatoya ntabwo ari mu mutamenwa ni ibiro perezida Kayibanda yari afite iwe mu rugo ntabwo ari kofurufu oya ni ibiro pize ibye uretse ngo ko ari we wagiraga urufunguzo rwe n'umukozi w'umusekereteri wakoragamo ngo akahakora amuhagarikiye yarangiza akongera agafunga ibiro bye iyo baruwa rero yanditswe na Kanani ntabwo ariyo yonyine harimo n'iz'abandi nuko yo yari ifite imvugo yayo idahuje n'iz'abandi izindi
tubwire
ntabwo mbe narafashe textuellement ngo byari bimeze cyane byanditse gutya ariko
tubwire ingingo z'ingenzi
Kanani yagiraga inama perezida wa repubulika ko akwiye gufata ibyemezo byabo yitaga ibirura uko na wabyumva gusomye iyo baruwa kandi byari bitomoye uwo Kanani yari mu gihugu mu karere k'ibirura ibirura bishobora kuzabarira abana akababwira ati nyakubahwa perezida ibi birura nutabifatira ibyemezo ingamba zihamye uzi neza ko tutazahungira I Burundi uzaba ariyo ntituzahungira I Bugande uzaba ariyo ntituzahungira I Congo uzaba ariyo ati hari umukuru w'ibyo birura we rwose wari ukwiye kumwambura amapeti yose wenda ukamusigira irya gaparari ati niba udashaka kumurekura ukamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu arakomeza amubwira uko yafatira ingamba ibirura bikomeye akarangiza amubwira ati nyakubahwa numara gusoma iyi baruwa uyice hatazagira abayigwaho mu magambo y'amakenyo.
François Burasa umutumire wacu yibanze muri iki kiganiro. Inshuti mwarimu duteze amatwi ahantu dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi wa gihagarariye Nshimire François Burasa wemeye gufata umwanya agasubiza ibibazo byanyu. Nshimire namwe mwakunganiye mutanga ubuhamya, namwe mwese mutanga umuganda wo kubaka amateka y'u Rwanda rubabereye mwese. Mbashimiye kuba mutega amatwi Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ngari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama.